Olukiiko olufuzi olw'ekibiina kya NRM ekiri mu buyinza olwa Central Executive Committee lulagidde ababaka bannakibiina kino mu Paliyamenti abaagala okukulembera obukiiko bwa Paliyamenti n'okukiika ku lukiiko olufuzi olwa Parliamentary Commission bateekeyo okusaba kwabwe eri olukiiko luno okulaga obusobozi bwabwe okubeera mu bifo bino bye baagala. Olunaku lw'eggulo Paalamenti y'12 yatandise emirimu gyayo mu butongole oluvannyuma lw'okulonda sipiika owa Paalamenti eno Maxon Jacob Oboth Oboth ssaako omumyuka we Bangirana Thomas Tayebwa. Ekiddako kaakano by'ebibiina ebiri mu Paalamenti eno okulonda obukulembeze bw'obukiiko, obukulembeze bw'oludda oluvuganya gavumenti, obukulembeze bwa Parliamentary Commission okulaba ng'emirimu gitojjera bulungi. Salimu Uhuru memba ku lukiiko lwa Seeke agambye nti omulundi guno Seeke yasazeewo eby'okulonda abantu abatalina busobozi mbifo eby'enkizo mu Paliyamenti ebyesonyiyire ddala eronda abantu bokka abalina obusobozi.
Ensonga za Paliyamenti zonna zibeera mu Paliyamenti zonna. Seeke just recommends ensonga zonna Paliyamenti eri independent, eyina chief whip akwataganya nakyo, eyina speaker, deputy speaker ne head of government. Buli kimu kigwera mu Paliyamenti. Muntu yenna ayagala obwa commissioner ba budget committee, ba security committee, ba gundi, buli committee, you are free to request a kitok showing expression of interest. After expression of interest, ba members of Paliyamenti bagina okusala ani bikwanga bikolonda. Tugoberera mateeka.
Salimu Uhuru agambye nti ababaka balagiddwa olukiiko olwa Seeke okuteekayo okusaba kwabwe ku bifo bye balinamu obusobozi okwawukanako nga bwe kibadde kikolebwa emabega nga bamemba b'obukiiko buno balondebwa bulondebwa. Okusinziira ku Salimu Uhuru, sabiiti ejjawo enaggweerako basuubira nti Paalamenti ejja kuba efunye obukulembeze bw'obukiiko bwa Paliyamenti okulaba ng'emirimu gitojjera bulungi.